I love you, atakama najua you are married. You love me, atakama you know I'm married.
Tabia mbovu.
Tulianza je, tukumbuke vizuri ni hi hello. Sasa he may grow, I can't spend a day bila hawa chod. Mremba mware, tukimiti tutadu mwa. Mremba mware, tukimiti tutadu mistakes. Woman ina omba, full stop kwa ile miti. Woman ina omba, full stop kwa ile miti. I love you, atakama najua you are married. You love me, atakama you know I'm married.
Tapi yamba ya.
I love you, atakama najua you are married. You love me, atakama you know I'm married.
Tapi yamba.
Hakitamani kintu mbaya. You can wish my wife to die. I can wish your man to die. Usicheze na penzi we. Unacheka lakini uriali kuisha juu ya sababu haya. Mfalume Dauda kamu maliza bila shaka hey. Unacheka lakini uriali kuisha juu ya sababu haya. Mfalume Dauda kamu maliza bila shaka hey. This old is evil. Shetana shindwe. Imambe kwishe. Yesu apewe sifa. This old is evil. Shetana shindwe. Imambe kwishe. Yesu apewe sifa. Take care, take care. The devil is a roaring lion, looking for somebody to devour.
Kabisa.
Mwache kabisa.
Sasa naomba tuwache.